waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato radio s b s faahfaahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s .com.au xariijin soomaali muddo asbuucyo ah hay-adda dowladda federaalku leedahay ee centerlink ayaa waraaqo ay ku qoran yihiin in deyma lagu leeyahay waxay si otomaatiga ugu diraysay dad lacago ka qaata centerlinkiga iyo kuwa hore uga qaadan jiray haddana waxaa bilowday olole laga wado xagga internetka oo dadku ay ku wadaagayaan fariimo ku aadan dacwooyinka ay ka qabaan lacagaha lagu sheegay in dowladdu ay ku leedahay lindsey jackson ayaa ka qayb qaadatay abuuridda websyte iyo baro bulsho oo loo bixiyey not my debt oo macnaheedu yahay aniga deyntaas layguma laha waxay sheegtay in qaar ka mida dadka dhaqaale ahaan aad u liita in si khaldan markaa loogu diray waraaqo ka yimid centerlinkiga oo looga dalbanayo inay dib u soo celiyaan ama dib u soo bixiyaan lacagoo lagu leeyahay dadka waraaqahaas loo dirayo ma aha dad nidaamka dhacay waa dad si sharciya u raacay nidaamka centerlinkiga ay abuurtay una raacay sidii loogu talagalay wax kastana si saxa ayay u sameynayeen saddex sano ama afar sano kadibna waxaa madaxa looga dhuftay deymahan nidaamkan sida otomaatika u shaqeeya ayaa la soo rogay julaaydii lasoo dhaafay iyadoo qayb ka ah dadaallo ay dowladda federaalka ah ku doonayso inay ku soo ceshato $4 billion oo ay dowladdu sheegtay inay dad siisay iyagoo aan xaq u lahayn nidaamkan ayaa macluumaadka la qaybsanaya hay-adda canshuuraha oo markaasi helay dakhliga dadka soo gala si markaas loo soo helo haddii ay khilaafsan tahay macluumaadka qofka ee centerlinkugu hayso lindsey jackson ayaa sheegtay in kaysaska qaar mushaar uu qaatay qofku kadib markuu iska jaray lacagihii cayrta loo isticmaalay inuusan qofku xaq u lahayn lacago uu hore u qaatay miss jackson ayaa sheegtay intani keentay in si qalad ah wax loo xisaabiyo taasoo dadka ku abuurtay dhibaatooyin xagga qarashka ah dad badan oo deymahan lagu yeeshay waxay ahaayeen kuwo sannado badan ka soo wareegeen hawsha ay ku qaadanayso inay racfaan ka qaataan ama ka doodaan deyntaas sida inay keenaan tiro badan oo bayslibyo ah ama waraaqaha lagu qoro mushaarka qofku qaato waa hawl badan dad badan ayaa deynta iska bixiya uun marka waa arrin walaacle adeegyada legal aid oo ah nidaam sharciga dadka aan awoodin lagaga caawiyo gobolka victoria ay maalgeliso ayaa walaac ka muujiyay arrintan afhayeen u hadlay legal aid victoria dan nicholson ayaa sheegay in inkastoo dadku ka doodi karaan deymahan haddana dadka qaar ayay dhibaato arrintaasi ku tahay dadka qaba xanuunada dhimirka iyo weliba dadka aan luqadooda koowaad aysan ahayn af ingiliish waxaa dhici karta inay dhibaato kala kulmaan keenidda macluumaadka centerlinkigu ka doonayso ama ay galaan nidaamka centerlinkiga oo aan ahayn mid sahlan in la fahmo wuxuu ugu baaqayaa dowladda federaalka inay si kumeel gaara u hakiso dayn soo celintan kombyuutarada ku salaysan ilaa arrimaha qaar laga xalinayo
to correct Centrelink's blunt and inaccurate system of data matching. So to me the real question is what the government and what Centrelink should be doing.
Culays iyo mas'uuliyado badan ayaan saarayna dad masaakiin ah inay saxaan nidaamka Centrelinkiga ay macluumaadka ku aruurso oo amid khaldan oo dhib badan. Marka aniga su'aasha saxda waxay tahay maxaa laga doonayaa in Centrelinkiga iyo dawladdu ay sameeyaan? Aragtidaydu waa inay joojiyaan nidaamka ilaa dhibaatooyinka jira xal loo helayo. Wasiirka adeegga bulshada Christian Porter ayaa difaacay barnaamijka isagoo sheegay inay soo baxeen oo keliya 276 cabashooyin rasmi ah ilaa iyo hadda. Wuxuu ABC-da u sheegay in dowladdu soo ceshatay $300 million ilaa bilowgii sanad maaliyadeedka 2016-2017, barnaamijkuna uu sii socon doono.
Since the start of the financial year, we've sent out 169,000 review letters.
laga soo bilaabo sanad miisaaniyadeedka waxaanu dirnay 169 kun oo waraaqo dib u eegida. Ma ahayn waraaqo deyma lagu dalbanayo, waxay ahaayeen waraaqo laysugu sheegayo macluumaadka hay-adda canshuuraha iyo kansantarlinkiga, kuwaasoo muujinayay inaysan isku mid ahayn labadaas macluumaad. Waxay ahaayeen waraaqo si edebi ku jirta loo qoray. Warqadda hore waxaa lagu leeyahay qofka lacagta qaatay. Arrin cusub ayaa soo baxday, khilaaf ayaa soo baxay oo ah macluumaadka hay-adda canshuurta ay ka hayso iyo tan centerlinkiga. Waxaan kaa doonaynaa macluumaad dheeraada. Waxaad si sahlan uga samayn kartaa oo u sixi kartaa ama macluumaadkaasi u soo buuxin kartaa adoo isticmaalaya kombyuutarada centerlinkiga ama online-ka. Laakiin afhayeenada mucaaradka laybarka u qaabilsan adeega bulshada Linda Burney ayaa sheegtay in laftigeedu heshay cabashooyin ku aadan deymo si qalada dad loogu soo diray. Miss Burney ayaa sheegtay in Labour-ku taageersan yahay in dawladdu soo ceshato deymaha ay dadku ku leedahay, laakiin ay dhibaato u aragto qaabka ay dawladdu arrintaas u marayso.
The issue is that the algorithm or the method that's being used in this case is totally wrong. It has more holes in it than Swiss cheese.
Arrintu waxay tahay qaabka iyo sida loo xisaabiyay ayaa gabi ahaanba khalad ah. Waxaa jira daldaloolo aad u fara badan. Hay-adda canshuuraha Australia 12 bilood ayay celcelis ku sameysaa mushaarka qofka, waana shabaq noocaas oo kala waxay isticmaashay centerlinkiga iyo wasiirka adeega Alan Touch, iyagoo hore si fiican ayay hawshu u shaqeynaysaa. Haddii aad dirteen bay 369 kun oo waraaqood, aaway dadkii dusha kala socon lahaa arrintaasi.
Waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato raadiyaha S B S toos u dhegaysa barnaamijka habeenada Arbacada iyo Jimcada 10 fiidnimo, ama kaga soo cesho websiteka iyaga iyo S B S Radio app. Booqo sbs.com.au/somali.